Nipe nishande, nichape, mande tusande. Na kutaka siku zombo, ukicheza lingo, tena kwa maringo. Na kutaka siku zombo, ukicheza lingo, tena kwa maringo. Sengunga maingunga, ngunga maingunga. Sengunga maingunga, ngunga maingunga. Na hata nikilala, naota ukichezanga madoba, huku ukitingisha madhudha, bila wewe nitanyuria. Wewe ni malalabai, nasinzia kwa riba zako. My painting range, nakudigi unanidigi love. Bila wewe sipati sigino. Wewe ni my painting, bila wewe mimi ni nothing. Nyumbani kwangu nimejaza you are painting. Sipo kona I'm fainting. Ni visanga tuza over 18, sio under 18. Nipenishande, nichape, Monday to Sunday. Na kutaka siku zombo, ukicheza lingo, tena kwa maringo. Na kutaka siku zombo, ukicheza lingo, tena kwa maringo. Bring it at me, I don't know, niwe na no-no. Niwe na no-no-no. Bring it at me, I don't know, niwe na no-no. Niwe na no-no-no. Tuku, kwemi wendo chaji. Usinune iti morinadi.
Iti mori.
Ni ita top shutter. Wengine wakika mwambia tu shutter. Yani kila napo kuona, usiku jirani halali.
Ni visanga tuza over 18, sio under 18.
Nipenishande, nichape, Monday to Sunday. Na kutaka siku zombo, ukicheza lingo, tena kwa maringo. Na kutaka siku zombo, ukicheza lingo, tena kwa maringo. Bring it at me, I don't know, niwe na no-no. Niwe na no-no-no. Bring it at me, I don't know, niwe na no-no.
Niwe na no-no-no.
Sengunga maingunga, ngunga maingunga. Sengunga maingunga, ngunga maingunga. Nishande, nichape, Monday to Sunday. Na kutaka siku zombo, ukicheza lingo, tena kwa maringo. Na kutaka siku zombo, ukicheza lingo, tena kwa maringo.